Mama sent magaji kukopa, lazima Mungu anisaidie ndio mimi niweze kutokea. Wananisema wananitenga, lakini mimi nawacholea. Nikijaribu kuinuka kuendelea mitago wananitegea. Heta za wana nguvu, wao sio kama Mungu. Hata wakikamna upini mimi nitakamna rungu. Imekuwa siku mingi nao friend kwa nafikia kwa bado au siku anajua life ni game, nikitafuta uradi na fame, lakini sijali juu Mungu ndio ananishikia na kuwa rafiki. Hata siku ya dhiki I give my hope to Lord, even hata sasa hivi mimi sina wasiwasi, yende utoa mtu toka chini mpaka juu. Lakini Bwana nikikutegemea, Bwana wao wananitega. Nikifikiria kuvumilia, Bwana wao wananichocha. Aki mimi nimechoka, sitakuona tena, utaniona tena mikononi mwangu. I will never hold you. Sitakuona tena, utaniona tena mikononi mwangu. I will never hold you.
It's my life, what you gotta do? The world is watching me. Every day the choices I make, it's all for my good. So live your life.
Mashina ni kama jia, mwenye naelewa amezipitia. Lakini kama hujazipitia, mazijo jaribu kutulia nifikiria. Nikijaribu nipate hewa poa, mazijo haters wananiharibia. Nikijaribu nipate line, ndio hao tena wananizimia. Lakini juu Mungu wangu ni mwaminifu, ananiangazia. Wamejaribu kunitega naye, maana ananitegua. Sasa wamegudua aliyenitua ndio ananijua. Na hope wananisikia, na tena wananichukia. Me still sit, music brand don't succeed. Zikimia wanazi approach, lakini God tena nazi input. Me haters nimechoka, na hamta niona tena. Sitakuona tena, utaniona tena mikononi mwangu. I will never hold you. Sitakuona tena, utaniona tena mikononi mwangu. I will never hold you.
It's my life, what you gotta do? The world is watching me. Every day the choices I make, it's all for my good. So live your life.
On my own, nobody to call my own. I live my life upside down. The people in my life are here for a reason. Even the one who left me, they did for a reason. They taught me a lesson, and that was my season. Not my mama's fault, not my daddy's fault, but it's my life. What you gonna do? The world is watching me. Every day the choices I made, it's all for my own way. So live your life. Sitakuona tena, utaniona tena mikononi mwangu. I will never hold you. Sitakuona tena, utaniona tena mikononi mwangu. I will never hold you.
It's my life, what you gotta do? The world is watching me. Every day the choices I make, it's all for my good. So live your life. Yeah. It's my life, watching me. Everybody.